Radio Pulpit, 657 AM.
Dumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit le bitso le pholo sa la Morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masengi mo motseng wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo bukeng ya bakorente ba ntlha kgaolo ke ya bo rataro robala verse 12 le mo chapter 10 mola mo verse 23 fela. Yone e re fumane ke tla thoma mo verse 11 e re bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo mme jaanong lo tlhapisitswe, lo itshepisitswe, lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Kriste le ka mowa wa Modimo wa rona. Ke letleletswe tsotlhe mme ga di thusi tsotlhe. Ke letleletswe tsotlhe mme ga ke leseletse sepe sa tsona go ntaola. Verse chapter 10 mo verse 23 fale e balega ka tsela dilo tsotlhe di letleletswe mme ga di thusi tsotlhe. Dilo tsotlhe di letleletswe mme ga di age phuthego tsotlhe. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae. Amen. Mamedi a rategang, ke rata re lebelela kganke ya where to draw the line in the new year mo re badileng mo teng. Gantsi ga o ngwadile ntho tse di seng right, o thala mothalo mo godimo ga tsona go di cancela. Jaanong re bua ka kgang eo ya gore go na le dintho tse di leng teng go ya ka lefoko la Modimo mo re badileng mo gore bophelo ba bokeresete bo simolola ka ge motho ke a ba motšhwa ba sebopiwa se se ntšha, the new birth, all things new. Dintho tse tsotlhe di ba tse dintšha. And ke nako e ntle mo lentswe la Modimo le re botlhe ba leofile ba tlhoka kgalalelo ya Modimo, mme ga ba itshwarelwa dibi Modimo wa batlhatswa wa batlhokisa. Lefoko la Modimo le re, this is a good time to believe that God loved us. Ga o bala Romans chapter 5:8 re Modimo re ratile pele go sena se sentle se re se dirileng mo teng. Lefoko la Modimo le tlhalosa gape gore a time to respond to that love by receiving Christ as Savior. Ga o bala Romans chapter 10 mola mo verse 9 to verse 10. Lefoko la Modimo le bontsha gape le re mo here le re balang mo teng, where does this lead? Se se ra goreng, how do I please the Lord in daily living? Ke kanye re buang ka yona fa, where shall I draw the line on questionable activities? Now mo verse 12 fa le re, draw the line on anything that is not expedient. Dilo tse di sa thusing o tshwanetse gore di cancelwe ka madi a Jesu mo re badileng mo teng mo. Paul reminds us mo re badileng mo teng o bolela ka go tlhapisiwa mo re bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo mme jaanong lo tlhapisitswe, lo itshepisitswe, lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Kriste le ka mowa wa Modimo wa rona. Ke kanye re bona mo mosong wa kajeno. Such were some of you. Ba bang ba rona re ne re ntse ka tsela e dintho tse di badiwang ko moragonyana ko verse 9 kwale gona mo chaptereng 1 Corinthians chapter 6. We're set apart, washed, re tlhatsiwa ka madi a Morena Jesu, ra belwa ko thoko, ra ba ba kgethwa, ra kgethiwa, made just in God's sight, ra ba ba siamisitsweng mo pele ga Modimo. All things are lawful, no, not saved by keeping law. Dilo tso tsohle di a didumeletswe, ha se taba ya molao ya gore re tsa eng ka molao. But all things are not expedient, ha se dilo tso tsohle tse di thusang go ya ka lefoko la Modimo. Expedient that which helps alone. Not all things contribute to growth in Christian life. Ga se dilo tso tsohle tse di etsa gore motho a gole mo mohaung wa Modimo, because motho ga a pholositse o tshwanetse a gole. Now lefoko la Modimo le re bontsha ka kereke e lefelo leo go neng go tletse maswe mo teng, cleansing the church, mo go tlhapisiwa ke madi a Morena Jesu, go itshwarelwa dibi mo re badileng mo teng moo. Bible e re bontsha mo gore se re tshwanetse re se dire mo verse 12 fala, draw the line on anything that enslaves. Ntho e nngwe le nngwe e o etsang bokgoba e o busetsang morago ko mesebetsing ya pele, ko tlhagong ya kgale tlhago, motho wa kgale tlhago ya nama. Lentswe la Modimo le tlhalosa le re tshwanetse gore re lebelele ka go ya ka fa lefoko la Modimo le bolela ka teng le re, there is wonderful freedom in Christ. Ore Morena Jesu o tlile gore golola mo dilong tso tsotlhe tseo tse di re etsang makgoba.
whatever, all things in my power, but I will not be overpowered. Se se re bontsha gore motho mo lomong ha tshwanela gore a laolwe ke dilo tse especially in the nature tlhago ya khale. All things permitted, dilo tso tlhe di dumeletswe, matla a chalete, money is lawful, e dumeletswe, but will not be under its power. O ska ba ka fase ga wa laola chalete ya ba modingwana wa ha, o ska ba le ntwe bang modingwana wa ha hape recreation. Ba bang ba rata metshameko, dilo tso tlhe tse di leng teng mo e leng gore ha di ba palisa gore ba tswelle pele, dilo tse kone ba le ko teng pele ga ba pholosiwa di nna di ba goga-goga, nama e nna e ba gogela morago. Ba bangwe ba goga-goga ke dipolitiki fela, ba political power is lawful but not to rule us. Re seka ra laola ke maatla a dipolitiki. Let nothing become your master. Your master is only one, is Jesus. Ke ena tshwanetse a laole bophelo ba gago, tshwanetse e be kgosi ya bophelo ba gago ya ka lefoko la Modimo. Draw the line on anything that does not edify. Mo chapter 10 fale e re bontsha gore o tshwanetse gore draw a line mo Modimo ga ntho e nngwe le nngwe ye e sa ageng. Lefoko la Modimo le re bontsha mo la chapter 10 verse 23, not all things build up. Ga o le mo Kresta o tshwanetse gore o agege, go o agega lefoko la Modimo le etseditswe gore le go age boswa bo ba gago botle bo tswele ka montle bo bonagale mo iri. In the context of brothers and sisters in Christ building up the body of Christ, who are we to be building up? Ke bo mamba re tshwantse re agane, re tshwantse re agane go ya ka lefoko la Modimo. Will this build up others in the family of God? If not, we must leave it out. Dilo tsa dijo le dilo mamang di ska betsa re bofa mo e leng gore re tla palela, tla tlholega ke go agana le go thusana. Now ke rata go rapela le wena mo letsatsing la kajeno gore this threefold test of all we do and say in the new year, gore Modimo a re thuse mo teng mo gore re tle re kgone go dira ka mo a batlang ka teng. Modimo, ka lebitso la Morena Jesu so Christ, ke rapela mo mamedi gore Modimo wa rena lokileng di affections are high towards Christ, e betsona tse di tlampile ga tsa lefatshe. Ke rapela gore anything that dims my their vision in Christ take them away. Modimo wa rena lokileng ka lebitso la Morena Jesu, ke dumela tso tlhompile tsona lebitso le matla la Morena wa rena Jesu Kriste o setse apesitswe ke madi wa gago. In Jesus name we thank you Lord, amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
No hassles, no frills. It's just sounds full of life on 657 AM.